ndani ukanipa kile ninachokihitaji. My only
tete kwenye dark giza hizo shaka shaka boom sina kuna kitu kinaweza kushinda una supply kile yako the night isha wewe ni Mungu wanipigania vita madui wangu akiniwinda wewe ni Mungu nikipotea unanirejesha unanionyesha njia wewe ni Mungu jainiatilia unanifanikisha unaniheshimisha wewe ni Mungu haufananishwi haulinganishwi unabaki Mungu kabum.
Baba.
Instant touch music.